bad man, don't kiss ass, I'm after my business. I thank God for this grace, I'm so hard to replace. Very hard to detect, I'm too hot like desert, too cold like desert, man, you don't know me like that. One on by location, what to put where we at, but tuko mbele yao, one on guess it, tuna act fat. Kituo kifuatacho global, mi mongezi sitaki act. Kila nkiona tu kamera, I wanna speak like Pac. Miswe kagi wazo na start, double hustle tona impact. Kaukinkuta ndani ya stadium na nukisho, taste ni fat. Raw, safi, chaff ni shat, unijuiki evil in fact. Chawa hapa wezi survive, na mvunjia kidole cha cut. Mstake pima you can't, mwiga you don't know me like that. Missy roll na washkaji ambao mbele pussy ni rat. Jello bitter ups and down, nona nyingi toka na start. But where I run the game, uneza sema road ni flat. Fact. Look at where we at. Time is safe sana kwa bad. Nini mini kiwa hayat. Walificha ngazi tobaki chini. Tuka beba manati. Psycho livo ni ka. Virgin vile mbavo ni tight. Missy pata complicated. You don't know me like that. Taking flights nenda zenji. I don't take advice. Don't complain ni kwan me change. You don't know me like that. I focus on my business. My business, my life. Mwanzo wa wiki mpaka weekendi, ndani ya vichwa vyenu ndipo ambapo muda wote na spendi. Bila cent na tarez na pinduka swap ya tarenti. Kamkinto ndani ya vichwa vyenu vina baki tu empty. Empty, empty kaki bubu chako cha renti. Hela ya pochi unampa ya nini wakati kichwa chake ni empty. Wanatakwa fike kwa ya ila watu fika na hate. Sema tuko close like that, maybe ngesha wapa tiketi. Walai mi napenda vitu viwe perfecti. Ila staki demu ambaye anataka niwe perfect. Anansoma kila day, anataka niwe gazette. Anataka niwe puppet. I said you are nini respect. Usimfundishi how to care. I'm just doing what I like. I just do it, I don't care. Mi naongeza pairs of Nike. Hunijui very well. Wala sina look alike. I know how to treat a girl. You're just not the one I like. Missy pata complicated. You don't know me like that. Taking flights, nenda zenji, I don't take advice. Don't complain me kwan me change, you don't know me like that. I focus on my business, my life.
Excellent work. And then again, the beat is dope.
Yogo, mino shikaji na penny, bada shule kanipa heat. Mino shikaji na penny, you can tell by the way I speak. Mino shikaji na penny, and I take that shit to deep. Mino shikaji na penny, writing pays, talk is cheap. Tulikuwa chini wakakimbia, sasa ndole muda wa kuongea fact. Ilo ametoka doika ingia, sasa ndole muda wa kualia bat. Siku itaisha nkisinzia, sasa ndole muda wa kuingia pat. Afu watoto anajiachia, sasa ndole muda wa kuingia kati. Bring more 50 bottles for my friends. More pretty ladies with their friends. They don't give a SHI. Nachombe opate ti, only ja, judging me. There is something about me. I don't give a SHIT when I'm on THC. 8 billion people dunia hii, please don't play with me. Nimeshinda vita chuki, come and celebrate with me. Don't play with me, they didn't believe in me. Villain of a shine, I knock their heads like knock their heads like Villain of a shine, now call on your bed like.